mutoto chesaba ikoko kulia kushoto ae ndume washa moto joto nani joto ngoma ya kaskito awe nalobina lobina lobina dondosha dondosha niko nyunga nyunga koleka benda shake it down panga katika bumba changanya ubongo tonesha na nyongo nipige kizongo date mie
ale nikisaka nikisaka nikisa loketo nikisa 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 mapika nikisaka nikisaka nikisa loketo nikisa 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 mapika ale chini 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 wata chini 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 kutoka kwa kona na mbinde mishipa ya moyo wangu isijachomoka kuishi nishindwe kutego paka kana sana sumu kalamba maziwa na kupa hasa uno lake la tanga unibedi manganya na tapa tapa mtego nitege nianguke pabaya nashuka kufunike tuonge kihaya tena lalamika vurugu kinungunika shoti tetemeka akili zidiwe
Basi baloba nalingi mosusute nalingi nanga kakayo aliyakawa kusanawa na beta mbunda aliyakawa
kusanawa
na beta mbunda
nyaka kota simba
Erike Mandala
mama loketo ale kiuno
ale mbunda
mama de kota vima kota 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 ntobolo
je bandu
kota kota vima kota ntobolo
push me
kota Nyata, kota, simba, nyata, yeah, nyata,
amani rulinda,
simba, bina, toketo,
teke chomali chisekeni,
keto, keto, keto,
si danse di
uno, uno,
kabi iwele,
uno, uno, uno,
shake soba noka pose,